najimsafi.com.
Venye ulivyo beautiful kwako na pagawa, sioni wala sisiki, umenekea dawa. Baby uko simple, nyuma moto fire. Unayajua mapozi, swezi kulitaya. Baby pili 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 huleta machozi, kukupata kwangu imekuwa njozi. Kukuacha na hapa mama siwezi vibaya. Kama ubala kuri menifika hapa, hacha nifurahie kwenye ubaridi ananikumbata. Hacha ninganganie. Baby najidai, nikiwa nawe na enjoy. Bado na unashega kwenye penzi lako, wacha niwe soja. You drive me crazy. Nina nguvu za bia, sina gaza soda. Kwenye kwichi kwichi sitaki mapoda. Napigaga vingi, sipigi kimoja. You drive me crazy. Kama ubala kuri menifika hapa, hacha nifurahie kwenye ubaridi ananikumbata. Hacha ninganganie. Nikiwa nawe na enjoy. Oh, najidai. Baby, na enjoy. It's me material once again. Nikona papi.